sibunjala abantu abathala bahlangene ngami eman kumnandi esafani nakala shiwo engangingane ngitshela ukuthi angeke ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abadala bahlangene ngami eman kumnandi esafani nakala shiwo abanye babo mebethi mina ngingukabi intombe ngeke ikale intombe ngeke ishade yele yeah sengibele ngabuma ubuthathe sakhe isibongo ngidanga khola nanamhlanje ukuthi mina ngiyobulindela ekhaya Malo, 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 andathi kumina. Malo, 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 andathi kumina. Pumulile zele, pumulile zele. Owa yoni nga, mina kutaja, bonga. Kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami eman kumnandi esafani nakala shiwo engangingane ngitshela ukuthi angeke ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami eman kumnandi esafani nakala shiwo
Downloaded from ilovezedmusic.com.